waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waa wararkii dalkan Australia iyo adduunka intiisa kale. maanta oo khamiisa bisha Oktoobar ay tahay 31-ga, magacaygu waa Xasan Jaamac. China ayaa dacwo rasmi ah ka gudbisay wasiiradda arrimaha dibadda Australia Marisa Payne kadib markay wasiiradu tiri China waa in lagu dhaliilo tacadiyada xuquuqul binaadanka. khudba ay ka jeedisay macadka culunta Mareykanka ee magaalada Sydney asbuucan ayay Senator Payne sheegtay inay lagama maarmaan tahay in Australia tusaale u noqoto caalamka intiisa kale oo ay markay dhacaan tacadiyo xuquuqul binaadan ay cambaarayso. tacadiyadaas oo ay ka mid yihiin, bay tiri, sida ay China ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda China, Zheng Shuang, ayaa sheegay in hadalka Senator Payne uusan ahayn mid habboonaa, dowladdiisuna ay dacwo rasmiya uga gudbisay Australia. wuxuu sheegay in hadalkeedu uusan caawinayn sidii loo hagaajin lahaa ama loo kobcin lahaa xiriirka u dhexeeya China iyo Australia. warbixin hordhaca oo ka soo baxday hay-adda fayadhowrka ayaa sheegtay in xanuunada dhimirka iyo dadka naftooda gooya ay dalkan ugu kaco qarash gaaraya 500 milyan maalin kasta. warbixinta ayaa shaacisay baahida loo qabo in isbedelo waaweyn oo dhanka caafimaadka, waxbarashada, cadaaladda la sameeyo si kor loogu qaado sidii looga jawaabi lahaa xanuunada dhimirka oo guddigan uu ku sheegay in sidii bulshadu u rabtay aan wax looga qaban. guddiga ayaa ku taliyay in 5 arrimood dibeegid lagu sameeyo oo ay ku jiraan in la hagaajiyo kahortaga iyo waqti hore in wax laga qabto xanuunada iyo dadka isdila. madaxa guddigan waa Michael Brennan, wuxuuna sheegay in inkastoo isbedelo ballaaran oo la sameeyo waqti dheer ay qaadanayso, waxaa jira, ayuu yiri, waxyaala badan oo markiiba wax laga qaban karo. maamulka hawada dalka Mareykanka ayaa ka codsaday shirkadaha diyaaraduhu inay baaraan dhammaan diyaaradaha nooca loo yaqaano 737 oo 30 oo jeer kacay ama degay si loo fiiriyo ama loo baara, ayay hay-addu tiray inay jiraan dilaac. Qantas ayaa sheegtay inay hal diyaarad ka heshay dilaac ayna duulimaadkii ka joojisay diyaaradaasi inta laga hagaajinayo. Virgin Australia ayaa horey u baartay dhammaan diyaaradaheeda 373 balse aan ka helin wax dilaac ah. jeneraalkii hogaaminayay weerarkii Mareykanka uu ku qaaday hogaamiyaha IS Abubakar al-Baghdadi ayaa faahfaahimo dheeraada ka bixiyey howlgalkii lagu diray hogaamiyaha iyo dad kale. General Frankie McKenzie ayaa sheegay in ciidanka Mareykanku ay weerar cirka ku qaadeen mintidiin xabado ku furay helikobteradii askarta u waday guriga ama xaruntii Baqdaadi uu ku sugnaa ka hor inta ninkaasi laga helin god hoose. taliyaha ayaa xaqiijiyey hadalkii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Baqdaadi uu dhintay markuu qarxiyey jaakada qaraxyo ku xirnaayeen oo isaga u xirnayd, laakiin caruurta la socotay ayaa laba ah, ayuu yiri, halka hore loo shaaciyey inay 3 ahaayeen. General McKenzie ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Mareykanku ay gebi ahaanba burburiyeen xarunta uu ninkaasi deganaa kadib markii ciidanku dhammaystireen howlgalkii, si aysan, buu yiri, goobtu aysan u noqon meel lagu xuso al-Baqdaadi. madaxa hay-adda warbaahinta bulshada ee Twitter ayaa sheegay inuu gebi ahaanba mamnuucayo xayeysiiska siyaasadaha inta lagu jiro ololaha doorashada 2020 dalka Mareykanka, isagoo sheegay in looga dan leeyahay mamnuucidda in lagu joojiyo wararka been abuurka ay isticmaalaan xisbiyada siyaasaduhu. madaxa Facebook Mark Zuckerberg ayaan isagu weli ku dhawaaqin mamnuucid taalamida, isagoo sheegay in siyaasiyiintu xaq u leeyihiin inay xorriyad qowlkooda ku dhiibtaan warbaahinta bulshada. Twitter ayaa sheegay in mamnuuciddu ay dhaqan geli doonto 22-ka bisha November. dhanka sportigana, ninka ugu sarreeya ciyaaraha tenniska dalkan Australia Alex de Minaur ayaa u gudbay wareegii 3-aad ee ciyaaraha Paris Masters kadib markuu garaacay Roberto Bautista Agut. haddana waa saadaasha hawada Brita oo Jimca magaalada Perth waxaa la leeyahay xoogaa roobab 19, Adelaide roobab sidoo kale 32 gaaraysa, Melbourne waxaa leeyahay dabaylo iyo xoogaa roobab habeenimada la filaya 34 gaaraysa, Sydney sidoo kale dabaylo ayaa la filaya, inta badanse waa cadceed, 27 digrii ayaa la filaya inay noqoto, halka Brisbane xoogaa roobab la filayo iyo 26 digrii. intaasna waxaa noogu eeg wararkeenii maanta oo khamiisa bisha Oktoobarna ay tahay 13 magacaygu waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.